nartortoɓe yogaɓe holiti pamali fewi kewal coggu litre nebam wakkati joni mo ɓuuri fof fasintinede. Woɓɓe kay hayfi commerçant en ɓe jaati saabi e wimaɓe ɓeɗon hani sanne wattande hakkillo alhaali leydi ndi wakkati joni o.
Sono haalede gonga nebam litre goto ana cotte buɗ temedde ɗiɗi samoji temedde ɗiɗi e buɗdeɓe aran noon mi soodan litre goto temedere capanɗe nayyi ma hewmu fof temedere capanɗe joyyi meɗe ñagollama ɓuyta coggu nebam ɗo. Mi wawa famde wakkati ɓatta ko fetegaɗo joni lo'oji ana tiiɗi nebam ana tiiɗi aran noon bidon litre noga nebam ana cotte ujunaje ɗiɗi e temedde jeegom hanne ɗo yeeyi fa ujunaje tati e temedde jeegom mi wawa somi soode ɗum gue miɗa sooda litre nebam goto nde butugaji ɗi hanne temedere e capanɗe jetti ma temedde ɗiɗi ɗum ne tiiɗi sanne miskine wawa soodede ɗum aran noon litre ana cotteno temedere e capanɗe jeegom tan ɗo fof tiɗallini hollata commerçant ɓe ɗo an han ƴewde kayen ɓuuta seeɗa
lamkoɓe hulti wiide taki jaati kewal coggu litre nebam ka ele haalaji mabɓe ngal kewal no famini banggal telaji goɗɗi dow ɗattol Dakar Bamako batte murtere golle e bangge goɗɗo dun ɓuytugol kala ko woni nannugol pourdiŋaji euroji Côte d'Ivoire keɗɗana bugadari dumbiya kanko woni hoorejo gollirde humaninde kala ko woni jaagu e ko nanndi mum en
le wakkati jonijo kulleji ko heewi acci ɗude Côte d'Ivoire warde saabu dena kamɓe ɗo isngaji meɗi ana wondi e mu'intinede le ɗundu o wakkati no hawra e wakkati moƴƴunde kulleji lemeteɗe leydi me e le isngaji meɗi hikka du hitto ko lemaka leydi me e sanne ɗuɗu ana tiɗɗi neban ɗi seeɗan to meɗen ga isngaji meɗen ɗi hasigina e kulleji moƴƴinteɗi sanne saabu dena hitto ko lemaka hikka ɗu saabi so neban ittetan ana fanɗi joni enen wawi hokkude commerçant ɓe sagor tohon le wakkati waro mi wara mi waɗa ɗimmadaraji mi ƴeewale lumoji honono kabaro han yewurde
ɓeydade ngallure Bamako kewal coggu litre nebam taykama fay le nokkuji goɗɗi leydi ndi le lumoji baflaɓe e mahina bidon litre nogay nebam jeetenoɗo ujunaji ɗiɗi e temeɗe jiɗɗi wakkati juni o yo ujunaji tati yalla haddi namaraji gollirde humaninde jaagu holtiwide ɓe gondi e immadara yalla taykade lumoji ɗi kala moɓe nangui hinnade ɗiɗo golleji ɗi natan jungo saria.